It's Dine again, baby. Si subiri hata kidogo, nimekupata umenipata, nazidisha usongo. Karibu kwetu nyumbani, shangazi ba mdogo. Hata mama ameridhia, ni zawadi kidogo. Karibu moro nyumbani. I love the way you make me feel safe in your arms. I love the way you love me. If you ask, yes I do.
Take five now.